Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗen talatare 26 lewru mehitan 2026 sécrate ɗum gonɗum heɗade hejuji amen ɗi lende mangal mum wakkati jon o fu ando min calminoma sanne. Ɗo e leydiji seeɗa tam leydi amen ndi waram yambinde julde layya hay bomako ɗo yimɓeɓe kañum en kana wondi wadde immadaraji ɗi wawi fu yellan heɓa lamdinade fewde e ɗi nde ɗo julde le lumoji ɗo fa yetto nokkule to ñuli watte kañe to umurɗi watte yimɓe kañum en kana mate to fa heewi julde kalɗo haala julde layya ɗo fu haalama haala saɗɗa sodugol julde ɗo haala sodugol mbaalo fa yetto kaddule kañe ko nandi muɗum yimɓe hewɓe dewrodirɓe le ñalawma hannde o kañum en kana wondi dokkodira juuɗe mum en yellan heɓa ƴaɓɓinde oɗo wakkati tiɓɗo sanne hono fu ɓe gatta ɗum o gara ɓeddorade fama ele journal amen gal sagara ɗon sembe ka waro jiɗo ɓe jogonoon kikiɗande bisimilla moɗon heɗade min alsamin gom ele leydi amen ndi waram yambinde ɗo e seeɗa ɗum woni alal baare nogay e jeɗɗi lewru mai julde ne ɓe noddirta e layya leruji seeɗa tam heddi hakkunde amen ɓe nde ɗo julde hel lumoji ganduɗe ele galdure bomako nde ka yimɓeɓe ana ɓuti ele muɗum nokkule kewɗe ka julaɓe holiti wiide yimɓele garoɓe sodde hitane hikka ka heewa sanne ɗum yo saabe rafi ndenago o fa yetto tiɗɗala ɓiliɗo tawigol couramiji ɗi fa keɓen famtare anni ko kalifa goyta heɓani en dow majjum ɗo fettango sita siɗi ɓe
le luwo maggole gelli bamako cottoɓe ana mate tapteji fou bourama koulibaly kañ e mama koulibaly yo sottoɓe kaduleji sukaɓe kañ e soome e nandal muɗum mi kadle sukaɓe cottanmi mbiɗa cotta complet goto temeɗe joyyi min pomme de terre ka jeeɓa cottanmi rowne noon ana yaafi neɗɗo heeɓa pomme de terre ga hikka fiisa heeɓi ɗum a tawan ɓamgo muɗum wadda ɗo ana tiiɗi sanne li on nokku goto sodoɓe ana wondi ana duñɗodira so yoga holliti wi kulede ana yaafi yoga ɗo holliti ɗum wona ko yaafi sanne min ñaaji joyi waddumi miɗen miili suwde kadle ka e paɗe sukaɓe ɗan ɗiɗon gami heeɓe wadde ɗo coggu fou complet suka goto ana yaafa uɗñaji tati kulle yoga coggu ana yaafi paɗe a tawa fa temedde tati somedeɗo ana tiiɗi sanne ko heɓeteno rowenen capanɗe jeegon fa tendre sotte joni
bourama mali kañum ñoo kadule goto wonɗole dene misira nde ɓatta ko nde julle o holliti client en wala sanne caggal muɗum ndu lafi couran ana tordimo
festaji lafi couran ka ana wodi min woni client en ko heɓmi ñoo en kadule mum en gafa hannen ana heddi complet ji temeɗe ɗiɗi ɗi heɓmi ñowde ga heɓa ka cottat tofon client warta sanne
feso ala haali sagori ɗen wala gotun le geni bamako ɗo client kan e jagotoɓe fo holliti winde julle hitan uɗña ɗiɗi e noga e jeegon ɗi waɗi teɗɗelaji mawɗi ɓuuri duuɓi keddiɗi
mi holliti on joom ɗo sembe kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo alsame ɓe kañum en ka waram yambinde julde layyande le lendi e mangal muɗum fo alal baare janggo lerji seeɗa tan heddi hakkunde amen e nde ɗo julde ha yimɓel hewɓe kañum en ka fahamtilaki landinade hewɓe ɓeɗo yimɓel domoɓe fa wakkati cakkitiɗtoɗo yellan heɓa immade wadde doga doga ɗi timmata ɗi ka ana haltana emen hoɗum saabi eɓe doma fa wakkatiji timmoɗe fa ɓe immo ɓe landinono fewde nde ɗo julde fa keɓen famtare anni ko emi jeerata mayga ɗo fetta o sita siɗi ɓe
miɗe domimi moro ga jama an ɓutiɗo sanne mine sukli sanne ɗum feeto wonɗe joni mi heɓa mi soodi soome fe hunde le nde julle ɗum ne soodi kam fa wala seeɗan mi tampi sanne ɗum mbiɗe tewtira worɓe amen ɓe tinno hokka amen kalsino yawiri hono ɓattako nde julle minde mi woni sukullaji mawɗi sa watti ona famɗi sanne teɗelaji ɗo ana tampini jamare ɗum wonko ɓuuri tambude amen kasin domude fa ɓattakon julle so wiya waɗan ɗi immadaraji fou ɗum wona hunde ko yaafi ene hani fuɗɗade ɗi immadaraji julle geddi baɗe sappo yeeso julle nde
saabi julde layya nde ñalaɗe hono aljumare noga e jeɗɗi lewru mai ka e alkamsare noga e jitti lewru mai ndu ka gollatake le leydi amen ndi ha yimɓelɓe ana yoɓe e ele muɗum ndu oɗo kabaru ka suud ministre kumaniɗo golle le leydi amen ndi hokki ɗum talatare hannde
sijo tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège
julde layya nde wara ana waɗale wakkati tiiɗuɗo sanne ele leydi amen ndi ha wona wakkati ndu feewi newanɗo dewlodirɓe worɓe kañum en ka lawatlo latto wajibi e juuɗe mumen ɓeydude tinnare mumen ɗum woni kalisi koɓe ittita ko ka wajibi kenaɓe ɓeyda ɗum soɓe jiɓɓe fa ɓe darono saɗɗaji gatte ɗi ñande julde ne fa keɓen famtara anni ko lalacha walati in fa heɓani en do ɓeɗo yimɓelle do fettango sita siɗi ɓe
li on watti tidal lam lamde ana wade yalla worbe ben hebi haqile beede cogu somel batta ko ne julena worben jabi mu ana sirti do ngol lamde wadaa
mede
wonde wadde ko me waawi mi hokkimo ko womi hokkudema cogu somel sabi watti joni roba ana wulla sane tidal laji li sagoredi ana tirsidu me beede be kalse sedan sabe o tidal la rebo hewbe ana wonde finde horim dabireji yalla lalna ne julle jogadu hollita ana pamir sanne e jumra ciudi men li watti o tidal la watti joni tidal ana satti sanne kalsi hokkete don heta ciogu somme kulle de fu ciogu mudu ngabbi wala kadle sugabe wala somme nanal mudum min joni sudan sami min ne darre hore dan li watti ne julle mi hokki debbo na kalsi sedan kango do tinno o wallitira keddal mudum
debrouille pour le reste
ku heewi holliti wi li watti tidal la joni worbe rebo fu an hantinade pamundura yalla ana hunca o tidal la wada julene no mojjiri le galle mu en
sakrabe kidibe don min kaddate kabaruji amen di kikide hande fade amem e sertude min biya on kekura wagara la holle em mawuri kasem